kadib markii ay soo ifbaxeen isfaham la'aan u dhaxaysay xisbiyada siyaasadda oo la xidhiidha arrimaha doorashada, isla markaana ay hore gudida doorashadu sheegeen inaan doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiiladu aanay qabsoomi karin caqabado jira awgeed, bisha saddexaad ee sanadkan ayaa madaxweyne Biixi Bishan ka dalbaday golaha guurta inay muddo kordhin sameeyaan. Dalabkan ayaa waxaa weheliyay soo jeedinaya labada xisbi ee kulmiyey cid kaga dalbaday golaha guurtida in muddo kordhintaas aanay dhaafin sanadkan, gaar ahaan bisha Noofambar. Hase ahaatee, shir guddoonka ayaa arrintan wuxuu saaray guddi ka kooban 25 xubnood oo ay shir guddoonku ka mid yihiin, kuwaas oo soo dartay muddada farsamo ahaan loo baahan yahay in doorasho lagu qabto ee lagaga gudbi karo caqabadaha, sida ay sheegeen. Guddidan ayaa sheegay inay la kulmeen xisbiyada islamarkaana ay la tashadeen daneeyayaasha doorashada. Waxay maanta golaha guurtida ku soo celiyeen soo jeedintan.
Kow, golaha wakiilada oo muddada oo dhammaadka mudaxilkooda ee ku egahay 8/2019 waxaa lagu sameeyey muddo korortiimo ka bilaabmeysa 8/2019 kuna ahay 12/1/2020 iyadoo ay doorashada ku qabsoomayso bil kahor muddada dhammaadka golaha wakiilada oo ku beegan 12/1/2019. Mudaxilaadka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa sanad kadib dhammaadka mudaxilaadka golaha wakiilada oo ku beegan 12/1/2020.
Intaasi kadib ayaa waxaa cod u qaaday soo jeedintan mudanayaashii ka soo xaadiray fadhiga golaha guurtida ee maanta, waxaana halka natiijadii kaga dhawaaqay guddoomiyaha golahaasi Saleebaad Maxamuud Aadan.
Soo jeedintii waxaa codaysay 96 xildhibaan, aniguna ma codaynin. 7 sidaasuu ku dhan yahay, sidaasuu ansax ku yahay soo jeedintii muddadii xilka ee golaha wakiilada iyo waqtiga doorashada.
Geesta kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cudin Jeneer Faisal Cali Waraabe ayaa VOA u sheegay in go'aankani ay u arkaan mid guul u ah Soomaaliland, sida uu hadalka u yidhi. Guddoomiyaha xisbiga cud waxa kale uu sheegay in arrimaha jira saami qaybsi uu ka mid yahay ay tahay wax xal laga gaadhi doono, isagoo tilmaamay in dhaqaalihii doorashadana meel laisla dhigi doono. Waxaanu sheegay in uu arko in doorashada inay noqoto mid Soomaaliland dhaqaaliheeda leedahay marka laga yimaado wixii dunida kala bixinayso. Dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi oo si firdi badeed maanta ka soo laabtay ayaa sheegay in mas-uuliyiintii uu la kulmay ee dalalka Itoobiya, Igad iyo kuwo kale oo Afrikada kala ahiba ay ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinku. Waxaanu tilmaamay inuu la wadaagay aragtidooda oo uu sheegay in guddida doorashada beddelaadeedu ka mid tahay. Guddoomiyaha oo VOA waramay ayaa go'aanka golaha guurtida mar aan weydiinay waxa uu kaga jawaabay.
Anigu doorashada inay qabsato 2019 ka soo dhaweeyeen.
Bishay ka qabsoomayso?
Bisha doontaa ka qabsoonto, anagu inay qabsoonto doorasho waan diyaar baan u nahay. Hadday maanta qabsoomayso diyaar baan u nahay. 2019 inay qabsoontana diyaar baan u nahay.
Labada xisbiintii aad maqnayd, inkastoo xisbigiinu ka hadlay, waxay go'aan ku gaareen, heshiis ku gaareen wada jir ah in doorashadu qabsoonto Noofambar, soo jeedintoodu siday ahayd oo sanadkan gudihiisa una. Dabcan go'aanka golaha guurtiduna isaguna sanadkan gudihiisa unbuu xadidayaa. Arrintaasi macnaheedu waxa weeye, marka inaad ku mowqiftiin saddexdiina xisbiba isku mowqif ka tiinin Diisembar inta ka horeysa doorashada qabsoonto.
Annagu xisbigii aan ka warramaynaa diyaar baan u nahay, mowqifkayguna waa kaas. Laakiin caqabada ka horeeyd, caqabadahana in la qaada ayaa waajib.
Caqabadahaasi maxaa ka mid ah?
Caqabaduhu ku kobi kurshaayay saxaafadda dabakada way dhegsan tahay. Caqabadaha way sheegeen oo ay ka mid tahay ugu muhiimsan tahay saami qaybsiga kuraasada golaha wakiilada, in kootii laga heshiiyo, in xeerkii la ansixiyo, in miisaaniyadda diyaar noqoto, iyo komishinka laftigiisa in laga heshiiyo.
Ma kula tahay marka 10 bilood ee ka hadhay sanadkan, 11 bilood ee sanadkan ka hadhay, intaas way ku qabsoomi kartaa ma waa lagu xalin karaya?
Haddii wilka jiro, rabitaanka jiro, waa la xalin karaa.
Okay, haddii baa ogoshi in sanadkan gudihiisa doorashada qabsoonto, idinku xadiidan waa maxay?
Annagu waxaan diidanahay komishanka, malaana qabsanne Maarj 2018 baanu waraaq qoray madaxweynaha, shacabka reer Soomaaliyeedna waa ogyihiin, beesha caalamku way ogtahay, adiguna waad ogtahay, fiyoodina way ogtahay.
Haddii guddida doorashada waqtigeedii xilligaas aanay dhammaanin sharciyadii is-casilin, idinkina leedin guddidii ma qabanayso, xalku muxuu noqonaya?
Xalku mar walba wada tashi buu ku jiraayo. markaa hadii la wada tashado xal waa la helay.
Golaha wakiilada ee markale maanta loo kordhiyay muddadu ayaa fadhiyay kusinaan 15 sano iyadoo la doortay bishii 9-aad ee sanadkii 2005. Guddida doorashada ayaa sharciyan la cayimaada maalinta doorashadu dhacayso, waxaana shaacinaya madaxweynaha Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.